presidenti enkyukakyuka eziri mu kitongole minister azogeddeko
kakati jukira nti muganda oli asabiti eno ewedde government yakoze enkyukakyuka kati yali akulira olukiiko olufuzi naatekebwa ku mabbali kwoteekani yali akulira ekitongole ekyo ng'oyo bayita managing director Paul Mwesigwa naye nakwatibwa ku nkoona kakati government neronda omukyala engineer Joseph Rakakoko nga akulira ekitongole ekyo w'ekiseera kyokka ate naye akoze enkyukakyuka ez'amaanyi
olwada okuyingira onaga nti nkolerawo enkyukakyuka
nabaako bakyusa ebitongole eby'enjawulo mu kitongole ekyo ekya UEDC naye Dr. Kanoni Lucy Nankabirwa minisita w'amasanyalaze n'obugagga obw'ensibo agambye
tubuulireko katono nnyo okuba n'abasooka wano abakyusiddwa
omukyala enkyukakyuka z'akoze kakati Silver Hategekimana kati yakulira abayinginiya b'ekitongole ekya UEDC ate Isaac Katewanga yakulira eby'ensimbi Samuel Omoding yakulira abakozi ate Steven Irongole yali omumyuka omwogezi w'omumeme kati UEDC gye yasikira mu kiseera kino yafuusa omwogezi wa UEDC kuda mu bigere bya Jonan Kiza nnyo nga nawana abeerawo nnyo kakati minisita w'amasanyalaze Dr. Kanoni Lucy Nankabirwa ategeezezza nti waliwo ensonga kwe basinzidde okulaba nga bakola enkyukakyuka zino nti wabaddewo ebitatambula bulungi nga baagala bagogole okulaba nga ate bannayuganda bongera okwota amasanyalaze nga tewali kwemulugunya kwonna
enkyukakyuka bannayuganda gye baalabye eyakoleddwa mu kitongole kino yakoleddwa olw'okwongera okulongoosa era nsaba tukiwe omukisa tukole okubuuliriza kuno kubuuliriza abantu bajja kunnyonnyola be banaba bayise okwennyonnyolako bajja kunnyonnyola baaba tutte mu liivu sooka oveeko mu ofiisi sobole okubuuliriza ebinaava mu kubuuliriza bye bijja okututegeeza ekinaaba kizzeeko saidi eyo ey'abantu abajjiddwa mu ofiisi naye kati abaateekeddwawo si bapya nti Mbiru, chairmani wa board kati aliko akola yabadde ku board yeye. MD aliko akola yabadde mu senior management nga akola. Nolwekyo tewali kyeraliikiriza nti bajja kwetaagayo induction eya okusomesebwa bakuyiseemu engeri ekitongole gye kinaatambula beebamu beebabaddemu so tewaliwo vacuum tewaliwo gaapu yonna tubawe buwi support batwale bulungi ekitongole kino mumaaso
okay agaseeko kyekyo
kakati abaddukanya ekitongole kino abajja Nankabirwa agambye baweereddwa eddimu okubeera nga babeera okulaba nga babeera bayiiya nnyo nti tewali nsobi yonna ekolebwa mu ngeri eyakagenderere bali okusooka kwa byonna amasanyalaze bwegavaako balina okuva okulaba nga bagazaako ng'obudde bukyali mita zayaka zirina okubeerawo buli kaseera ate n'ebikozesebwa ebimala n'ebintu ebirala waleme kubeerawo kwemulugunya kwonna ku kitongole kino
bwewabeerawo ekiguddewo ng'enkuba kati bwetonnye n'empulira ebibwatuka transforma ne zibwatuka emiti gigudde ku waya ennyanukula y'ekitongole ebadde kasoo ng'osobola okulinda n'olinda nnaku ttaano nnaku kekinnaba kutereera kasitoma abatasanyuka oba omuttira bizinensi ekyo tukizudde nga kyetaaga okukolako ne tukizuula nti ebikozesebwa nabyo twagala nnyo okuyamba kampuni zaffe ezikolera wano mu Uganda tuziwadde omukisa naye nabo balina ebizibu abamu ebintu bye bakozesa nga meters bazitegekera wano naye ng'ebiyingiramu mu mita ezo babireeta okuva ebweru wabeerayo olutalo mu Middle East entambuza y'ebintu ng'ezingami ekyo nakyo kituleetera okuba nti sowa zikazi naye era ne procurement yennyini okuwa emirimu abantu abanaatuleetera tukizudde nga nakyo baagayaalamuko okusaba olukusa okwepena emitendera egimu bakole direct procurement kale ensonga ne bazikwata ng'eza bulijjo so mweno meeting tubagambye ekyo balina okukikola
kale kasa mubalambise